kudan bebe amare dum dong yang muji ola fari nabi mus umutre ban israila jo kal madis o rasi dakeo anama wa wagay daink e o e baking eba on ehtan dalki mudnamadin masar hasin kufurudi dogon sodo e bial kale dol abu daw bedelke in abu den anashalede ilay i abu sanam walwalba o unke eh innak ang abu isateng on in injil bijab sateng sing abu dan oba sanab innak unke irko kumada umbo sanam ang nak unke sishel gedisin ulko korsay kinol umbo sanam ang nak unke biodatiyo kinol pronti sanamedas hato in injil bijab sateng o in ing abu den to winada ini an wagay da inke eh aha o wiliwe e behaking na aha aname aha e behaik mawang ogaladan ini bani adin ka abutyo e bial kelet la abudaw la kibsida han an idin biyawan on ididang na an dambisyo mawamang efiyaw patilkas an dambisyo may kujasye inti jilsyo ifirsyo sa daat i afarat balu kuderaw ila izdat ki ijel oo amarreeday dhowraayagna ana naftee jeelaantee lilaahini maada eh ahdigay intii firshoo ii jiilshoo ku yaalsinididood ku badan yaa igna hadhiisadee ana oo eh waaqay daa'inka eh oona eh ee behaking magaagay sihun oo ooftiis in lahaynaba ininka dhaganteen hooba isin magaagay si inmudunayn oo waltar in lahaynaba an ka dhagantaan ana oo eh waaqay daa'inka eh yee dembigaas dartii si hubaal eh sin adaaba doona towanaada inii isin gee neebsashooda si gooni haan ahayn dhowrtan oo geekaas dhaahidnimaadiisna jeer walba dhowrtan jeerka ligee iyee si toos eh hoolin ingobsada kortaan ilays gee todobaadna gee neebsashoodugu oo waaqay daa'inka eh oo e behaking ehba si gooni haan eh sin hibooy geekaas inii isin hool ungobo nugu isin ii kuriitin ii gibroogin ii edeegiyaalkin oo magal ii bilaanba leh ii duunyadiin ii weliba dadka shisheeyaga ehba isin sinka dhex nool beddelkaas gee todobaad gee neebsashoodugu aniina waa gay daa'inka eh oona eh ee behaking si gooni haan eh ya geekaas inis hibooy geekaasna lan hool qobodo korooba ma jara beddelkaas isin ii kuriitin ii gibroogin ii adeegyaalkin ii duunyadiinba ii weliiba shisheeyiga dhatiinka nool dhomba neebsada towinaada inii liggee dhatiyo lay rabbiga uumi samadday dhulkuba ii weliiba maanyada ii uun walba ka dhex noolba saas haato ilows ebehey litaasgee guddanba yee gee todobaadna rooji oolis uumasta saas dartiya rabbigana gee todobaad goono i dhaahir iyo hortiis ku weeli awka ii aadaaba si sharaf leh inderajaay oo aad amar kun dhowrto iyo sinidyaal badan nolol hinshaar leh ka nooladaasa dalka waaqay daa'inka eh oo eh ee behayka kin hibooyi doono naf kaleed ingooytooy ansinaysatooy wal inhadooy ologaa nabtooy oo marag been ehna anka furtooy anka dhamma dheeraatooy oonan majeeratooy ologaa maaladiis umbo islaantiis umbo edeegayaalshay magalii bilaanba leh umbo dubushay umbo dameershayba umbo walwalba walaagii ologaa la yihi ree bani israa'iil intii edkii wurriga ii buunkii weerdintiis bidheegeen ii weliiba berigtii ii uun buurto ku arageenba meel dheera ku surunaayeen obso wiinna la gergaraayeen madaasa intii iyo naba muuso tuugeen yama erreena naba muusow ada shaleedaa le ebehey kelmadiisana deersii si uniina adakin dhugun sunno ilows ebehey si toos eh ininin la dawaho ngogolaatooy may weelay hoo usan nin la dawaho uno dhong dhammaadanna naba muusuna inti injawaabi yamayarre angoobsateen dadkeeyow ebe asta mogas me asink matie si us ko this wing sing mudi ini ising sit da e us un ko obsotan o we live dan ba woke aftan entire ben israel melder burti kusurunayen on sugayen es lamadas ben na mus madokalet burti kori o hogol mugdig ebe win anti se jay ang mado wait yakali قدام بواقع داينك امين نبا موسى حمودي اي كالمقديس او الراسي موسى امرادي ربان اسرائيل ديرسي اونا انفر تكيو او لانكوكين دم بياو وصو جبياو امركو واقع داينك اشاريدي كامر اني لنجبين سدو سدو واجبك اه اني اصو ان لدقان تان Oh, without we nigger, naftis be dembi yawa. Dembi gas, may lato e yi, ini us umuta reban Israel lomba dembaji. Ona yodong no, eh boy. Saas heje, without we niggers may wajib ka ah, ini sorry dembi dafe, dembi che, us hornamba dembao. Eje, wage da ink e mbiyu. Oh, without kasna, dubi yir. Oh, and in Lahaina, of Kuluzu Kutrisin, Wageda Ink MB. May no wajib kaha any without Kasoria the Dubug eh. A Fafka tendo the Dahirke behaze Gunantis eh. Soria the eh. Ortia in Shana. Oh, Kalnyashe ina Dubuga Mothashe Sara. Oh, Wageda Ink is Gunantis Ortia na Kagoria.